DJShowster.com.
Oh, that's BS, we are do it.
I'm feeling
Let's get it, get them, I show it. John
Stash on the bed.
Roda no messy.
Messy, messy.
Roda show some messy.
Roda, Roda. Ni dance bwanji wa chosa. Kukunta mano yamba kuchoka. Chonkezi unyanga nisafika. Roda, Roda. Ni dance bwanji wa chosa. Kukunta mano yamba kuchoka. Chonkezi unyanga nisafika. Roda, you are killing it, killing it. Kontama, kontama na futi. Roda, you are killing it, killing it. Yo dansi ya kumbu yo ni mfuti. Ya mene wacha ya nakata figa. Una gele si shepu yonze ya printer. Ya katapa mubiringa ni goalkeeper. Ya shoka muzi na mudanzo ukiva. Flexibility mama ni chenu utachenu. Kazunguru saboko sina bend over again. Sit down, sit down pane beat and chain. Then you wind, wind pane rhythm again. Go down with it. Kila body that you got. Beleja majati ye mami masuka. Ndawa yo bam bam ya bazim ya baneva. Niku pam pam mina mpaka kufika kuboba. Roda, Roda. Ni dansi bwanji wa chosa. Kukunta mano yamba kuchoka. Chonkezi unyanga nisafika.
Roda, Roda. Ni dansi bwanji wa chosa. Kukunta mano yamba kuchova. Ulikezi kumo nyanga nisafika.
Roda, you are killing it, killing it. Kontama, kontama na futi. Roda, you are killing it, killing it. Yo dansi ya kumbuyo ni mfuti.
Roda kumbuyo waronga. Dansi ya kawena munga kuliza maronda. Tununa reverse yako overload. Uka kontama na kunyanga jisa wose wa makumwa. Wose wa kangi wa kulanga na kwina. Iwe ukavina roda zesko ima donza. Na pachi panda wa kutantamila. Iwe ukanyanga jisa wa kunga zinyila. Kadansi kako nika brand new style. Wose bakuna kuziwa brand new wine. Niwe musika na opambana. You got a Coca-Cola poko shepo Roda we.
Roda, Roda. Ni dansi bwanji wa chosa. Kukunta mano yamba kuchoka. Chonkezi unyanga nisafika.
Roda, Roda. Ni dansi bwanji wa chosa. Kukunta mano yamba kuchoka. Ulikezi kumo nyanga nisafika.
Roda, you are killing it, killing it. Kontama, kontama na futi. Roda, you are killing it, killing it. Yo dansi ya kumbu yo ni futi.
Uka ni ea, ea, ea. Wapiri uka ea, ea, ea. Ukati ea, ea, ea. Wapiri ula ea, ea, ea.
Tia na yo bubble, bubble, bubble. Goes, ili ya wakonta matach yo toes. Tia na yo bubble, bubble, bubble. Goes, ili ya wakonta matach yo toes.
Roda, Roda. Ni dansi bwanji wa chosa. Kukunta mano yamba kuchoka. Chonkezi unyanga nisafika.
Roda, Roda. Ni dansi bwanji wa chosa. Kukunta mano yamba kuchova. Ulikezi kumo nyanga nisafika.
Roda, you are killing it, killing it. Kontama, kontama na futi. Roda, you are killing it, killing it.
Yo dansi ya kumbu yo ni mfuti.
I'm feeling it.
G-Show Records production. Y'all on
Stash in the bed.
Original Sam Dancer Emperor. See them ladies. One is not the water. I'm really special.
Another one on the fire.
Wincy, wincy. Yeah. Come on, come again.
DJShowster.com.